ndingumntu wakamagadlela iorganizer kanehawu kwi-public health. Izinto ziye zihamba kakubi kakhulu kweli thuba leminyaka elishumi xana kujongwe kwiimeko zempilo kuba urhulumente endaweni uba abe ufaka imali ngokwaneleyo akayenzanga loo nto leyo, uye waye wayiphungula imali ebangela uba kube kunokwazi uba isebe lezempilo linike inkonzo ngokufanelekileyo.
Healthcare workers and occupational health.
Isimo esikhoyo somgangatho ophansi kwinkqubo zezempilo sibuyela umva kudelelena ngaphambi konyulo luka-1994. Xa kwakonyulwa urhulumente omtsha wathembisa ukuphucula iimeko kumaziko ezempilo leyo yayingaginyisi mathe yaye ingalungile. Urhulumente wazibophelela ekuvuseleleni nasekuziseni iinkqubo eziphucukileyo zempilo kubantu boMzantsi Afrika. Waye kwathembisa ngokuhlohla iinkqubo kwiimeko neemfuno zabasebenzi bezempilo. Kwiminyaka elishumi edlulileyo, abasebenzi bezempilo basenonxunguphalo, ukungeneliseki kunye nokhuseleko olungekhoyo apho basebenza khona.
Igama lam ndingumvula Rhangaza. Ndisebenza njengommeli wabasebenzi kwimbutho wabongikazi obizwa i-Democratic Nursing Organization of South Africa. Ngokwendawo ndilapha kumzi wasemangawu eBloemfontein. Usebenza kakhulu emsebenzini kuba kungekho mntu kuncedisayo. Now awusasebenzi ngokusebenza umntu wonke ngokupheleleyo, so fane ubamba phaya naphaya. Ngelinye ixesha loo nto leyo ikufaka kwiingxaki ezinto ezikuthiwa zii-misconduct. Uzawufumanisa uba amanesi evekini bekukuye kwajongwa kwafumanisa into yoba about 20 or 200 amanesi around South Africa bazibona bekwizi-misconduct. Unobangela woko asukuba kangako abawazi umsebenzi wabo okanye abayazi uba funeka bawenze njani na, bayayazi uba mabawenze njani. Ingxaki leyo yoba xa usebenza uwedwa kumagumbi amathathu anezigulane ezingamashumi amathathu ulindele kanjani ukuba ungaphuhlisa ubunesi bakho okanye wenze le nto elindelelekileyo uba mawuyenze emntwini.
Fundiswa Qonqo osebenza eGrooteskeri olilungu likaNehawu. Amanesi amaninzi amkile aye overseas kodwa zona izigulane zikhula ngakumbi ukungena ezibhedlele. Loo nto yenze umsebenzi ube mninzi kubongikazi, singakwazi ke ngokuwuphumeza ngohlobo olufanelekileyo ngenxa yento yobana siyashota.
Healthcare workers and occupational health.
Ezona ngozi ezibeka ubomi babo emngciphekweni omkhulu kukunqongophala kwabasebenzi kumaziko ezempilo. Olu nqongophala ludala umsebenzi ongapha kwamagxa kwabo basebenzayo nanjengoko kumele bancede zonke izigulana ezilinde emigceni. Ithi ingquzulane nesimo somsebenzi yaye kubekho unxunguphalo nokukhathazeka okukhulu kubasebenzi. Loo nto yenza inkqubo yomsebenzi kwezempilo ungabi mhle kwaphela, ikhokelela kwimvisiswano engagenyisi mathe phakathi kwabongikazi, izigulana kunye noluntu ekuhlaleni ngokubanzi.
NdinguSharon Spandio, ndingunesi ndisebenzisa eziclinic, ndikwakuye uSouth African Municipal Workers Union as i-shop steward. Bandile abantu ewe ngoba siye sixakane nabantu ngokuba kungabikho amanesi okubanyanga. Ufike ukuba umntu omnye ujongene nezitishi ezininji. Umzekelo, umntu ujongene ne-treatment room funeka aphinde ayojongana ne-STIs naba baze for counseling and testing. Isigulane ziyagqitha ku-50 umntu ngamnye, mostly kwi-HIV ebantwaneni. Abantwana nabo bayagula because kaloku abanye bazalwa benayo, so kufika uba abantwana baninji. Umntu ojonga abantwana uthatha imini yonke, be abanye sebegqibile mhlawumbi kakhulu
iyenzeka into yokubana athi umntu engayitreyinelanga into ethile kunyanzeleka ukuba makayenze ngenxa into yobana akakho lo utreyinelwe le nto kufuneka eyenzile. Yenze loo nto nemeko yempilo okanye i-nursing care yehle kakhulu ngenxa yoba siyashota ngalo lonke ixesha and kudala sikhalaza akukho mntu umamelayo.
Ndingu Sister Nompumelelo Mandangana ndiphangela kwa MSF SID clinic Ubuntu clinic. Kuba sishota, we are doing imisebenzi outside the descriptions there too, because at the end of the day uphela usenza nje yonke into. Bemela amagazi atsalwa at least by somebody who is lesser than me. Bemela amagazi atsalwa ngu staff nurse, but kuba kungekho mali yawuqasha abantu okanye bengafunyanwa abantu, then ndisala amagazi as a professional nurse, whereas ngeke ndisenza something else, ngeke ndibona at least stage 1 and 2. Then siphinde kakhona senze sibona ndiyenze ndifollowish up abantu abaqaliweyo on antiretroviral drugs. Then abo bantu bebenobonwa ngogqirha, but ndiyababona as a professional nurse because sibambalwa oogqirha ke ngokufuneka baconcentrate kubantu abagulayo.
Asingobongikazi kuphela abachaphazelekayo kuba phantsi komgangatho nesimo sempilo. Koko nabahlali bakwakhalaza malunga nemigca emide, amayeza angenelanga kunye nemigama emide abayihambayo ukuya ekliniki, andisathethi ke ngoncedo abalufumana kuloo maziko ezempilo. Abahlali bona abaqondi kakuhle kuba abongikazi abananxaxheba ngokunqongophala kwabasebenzi.
Mna ndandile ekliniki ke ugqirha ndangena kuye wasendixela ukuthi ndizokwenza ntoni na. Ndathi ke mna ke ndizeugqirha ndiphilanga, wathi mandihambe ndotsala igazi ndine-AIDS. Ndathi njani uthi ungakandiboni ungakayazi uba ndigula yintoni na, usuke uthi njena ndine-AIDS. Wathi sayina phantsi, ndathi ndizukwazi usayina. Wathi hamba bonxiba intsimi, ndathi mna bendize kugqirha mna ziba ndize emagqirheni, wandinika ipilisi eyi-1.
Izinto esithi sijongane nazo, indlela esilungisa ngazo ingxaki ke njengoba sebasebenzi bezibekile, kukuba ezimeko sizithathe sizidiscuse ne-management at institutional level, okanye sizithathe sizise kwi-chamber apho kuxoxwa khona izinto eziaffecta ilaa nto isebe lezempilo. Kodwa ke kunzima uba ezinye zilungiswe kuba i-employer ayimiselanga ukusebenzisa imali ezaneleyo ukuba isebe lezempilo likwazi ukunika i-services ngokupheleleyo kuluntu ujikelele.
Healthcare workers and occupational health.
Kukho umngcipheko omkhulu kwiiklinikhi zikamasipala. Umngcipheko yimeko, isimo, isiphumo, uhlengahlengiso yaye lunokwenza ingozi kubasebenzi. Abezorhwebo namemibutho enjenge-Industrial Health Research Group ne-Municipal Service Project sele bethabathe amanyathelo oqinisekiseni ukuba impilo, ukhuseleko kubasebenzi bezempilo ndawonye nabahlali balungiselelwa kuqala.